UJobe 20 verse 1. Wayesethatha uSofari umNahama wathi, verse 2. Ngalakho imicabango yami yangiphendula ngenxa kushesha okuphakathi kwami. Verse 3. Ngiyezwa insolo engihlazisayo, kepha umoya wasengqondweni yami uyangiphendula. Verse 4. Awukwazi yini ukuba lokhu kungokwasendulo selokhu abantu babekwa emhlabeni. Verse 5. Ukuthi ukujabula kwababi kufushane, nokuthokoza kwabangenankulunkulu kungokokuphazima kweso nje na. Verse 6. Noma ubukhulu bakhe bukhuphukela ezulwini, nekhanda lakhe lifinyelela emafwini. Verse 7. Uyakubhubha kuze kube phakade njengamasimba akhe. Abambonayo bayakuthi uphi na. Verse 8. Uyakundiza njengephupho angabe safunyanwa, uyakugxoshwa njengombono wasebusuku. Verse 9. Iso lalimgqolozela lisamboni, nendawo yakhe ayisamboni. Verse 10. Abantwana bakhe bayakuzincangela kwabampofu, izandla zakhe zibuyise impahla yakhe. Verse 11. Amathambo akhe agcwele ubusha, kepha buyakulala phansi kanye naye othulini. Verse 12. Noma ububu mnandi emlonyeni wakhe, noma ebufihla phansi kolimi lwakhe. Verse 13. Noma ebugodla engabushiyi, kepha ebugcina emlonyeni wakhe. Verse 14. Kuyakuguquka nokho kudla kwakhe phakathi kwakhe kube inyongo yamabululu ezibilini zakhe. Verse 15. Ugwinyile ingcebo, uyakubuya ihlanze, uNkulunkulu uyakuyikhipha esiswini sakhe. Verse 16. Uyakumunca isihlungu samabululu, ulimi lwenyoka luyakumbulala. Verse 17. Akayukubuka imifula, imnonjane, imfudlane, izinyosi namaganga. Verse 18. Lokho owakukhandlekelayo uyakukubuyisa, angakugwinyi, nempahla ayitholileyo akayikujabula. Verse 19. Ngokuba ucindezele washiya abampofu, uhlwithile indlu angabuye ayakhe. Verse 20. Ngokuba wayengazi ukuthula esiswini sakhe, kayikuphepha nalutho kulokho akufisayo. Verse 21. Akusalanga lutho angaludlanga, ngalokho inhlanhla yakhe ayiyukuma. Verse 22. Ekusutheni kokuvama kwakhe, uyaminywa, izandla zakho konke ukuhlupheka ziyakumfikela. Verse 23. Kuyakuthi lapho eyakugcwalisa isisu sakhe, uNkulunkulu aphonse kuye ukufutha kwentukuthelo yakhe, akunise phezu kwakhe esekudleni. Verse 24. Uyabalekela isikhali sensimbi, kepha ubhotshozwa ngumtsalo wethusi. Verse 25. Uyawukhipha uphume emzimbeni wakhe, nxa uphuma unyampuza inyongweni abesehlelwa yingebhe. Verse 26. Ubumnyama bonke bubekelelwe ingcebo yakhe, umlilo ongavuthelwanga uyakuyidla, uchithe ukusele etendeni lakhe. Verse 27. Izulu liyakwambula ububi bakhe, umhlaba umvukele. Verse 28. Imfuyo yendlu yakhe iyakumuka, inyamalale ngumuhla wentukuthelo. Verse 29. Lesi siyisabelo somuntu omubi esivela kuNkulunkulu nefa linqunyelweyo kuNkulunkulu.